Young Vision Music.
Tracks on the beatbox.
Louis Cotrilla. Kwansti micheze kwe chokela mdala. Tichokela kuplace kwenye youth aone kanga mdala. Wanazifaka pakos wagai wapitana na mungwala. Wagelo wakana guys with brains kanobali na vovala. Osati blema tichokela kuketu. Ela maluks ya miwepa. Brain yoko wela tiseba kuketu. Kaleza we have seen it all. Kashto tunakasonkela. Popa ni kuketu. Bolo koku klabu. Vati uone peti sonkela. Ni deep kuketu. Wanjalama ni wakaso. Anso siwa yeso siya na deep kuketu. We chokela. Kachelo ngati wauka kusku. Tacheka bug wapapa meno nosuka no alarm pressure muma tunjia ikuza uka. Watu kunga stovu ni palo kuka morning after. Inaseli ngangatia ngote. Fwiti ni bafana zoba na mizila ngote. Queen apali ni faza ise kwatu ni muyote. Kawala la Nova Police pusha timu yote. Geto boy ama chiku buvinga tuwa popoka. Kwatu kadia na power kuchilaba popoka. Present muli baby I love you matus popoka. Kwatu life is too short kwatia kina popoka. Kalanga fansi micheze kwe chokela mdala. Tichokela kuplace kwenye youth aone kanga mdala. Wanazifaka pakos wagai wapitana na mungwala. Wagelo wakana guys with brains kanobali na vovala. Osati blema tichokela kuketu. Ela maluks ya miwepa. Brain yoko wela tiseba kuketu. Kaleza we have seen it all. Kashto tunakasonkela. Popa ni kuketu. Bolo koku klabu. Vati uone peti sonkela. Ni deep kuketu. Wanjalama ni wakaso. Anso siwa yeso siya na deep kuketu. Watu musukulu wana wana tiba. Kuchila papa 2 years pepa. Tafunika mfana wake wea spapa. Eli pregnancies gani musasa wake wea papa. Sika futa nchito boom chechi yo at papa. Papa Mwetata mutwelele no potolo ya salad bond ku club nyelele. Mapotolo ya eni na mipusa bond telele. Gang gang na machiki weni ndana ngati telele. Kwatu kusiwa siwa value ya skulu. Kapito kuwa gelo ni matako ya kulu. Snitch waktali ni wamu banja bululu. Waftala tulo makala ndiana lesa kumulu. Kalan kwansti micheze kwe chokela mdala. Tichokela kuplace kwenye youth aone kanga mdala. Wanazifaka pakos wagai wapitana na mungwala. Wagelo wakana guys with brains kanobali na vovala. Osati blema tichokela kuketu. Ela maluks ya miwepa. Brain yoko wela tiseba kuketu. Kaleza we have seen it all. Kashto tunakasonkela. Popa ni kuketu. Bolo koku klabu. Vati uone peti sonkela. Ni deep kuketu. Wanjalama ni wakaso. Anso siwa yeso siya na deep kuketu.
Tracks on the beat.
Young Vision Music. Young Dino Asi. Timu Bomvik.
D.O.D. Records.
Z.O.B. Wababig. DJ Dola. Eddie Bear, DJ Gary, Super Zico Charo, Godfrey Machado, Jonas Asi, Vashkandi Namimona.